You're in the mix with DJ Celestar to the world.
Siku yangu hii Joe. kama tsunami ya maji, ukuta uwezi kuzuia, lazima utabomoka. Wakati wa Mungu ni kama upepo mkali, lango uwezi kuzuia, lazima utafunguka. Wakati wa Mungu umpata kila mtu, wekuwa na subira, andika haya kwenye shajara. Wakati wa Mungu ukikujiria,
mazingira si kitu ya pinge.
Wakati wa Mungu ukikujiria,
mwanadamu ni nani apinge?
Usichoke ngoja, 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 usichoke ngoja, ukujilie. Wewe subiri tu, ngoja, 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 usichoke ngoja, ukujilie.
Yo nilisoma na magais na wazapata makazi, wanafuwa na pata fursa ya kula cha mkufu. Mimi bado nauliza kanita waipata nafu, ama kweli talanta itafanya nile na waku.
Wakati wa Mungu je, utawahi nifikia, baraka zangu niweze kuzipokea.
Wakati wa Mungu kweli utakufikia, baraka zako uweze kuzipokea.
Nimechoka kungoja,
usichoke ngoja, 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 usichoke ngoja, ukujilie. Wewe subiri tu, ngoja, 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 usichoke ngoja, ukujilie.
Yesu si sanamu, si mwanadamu adanganye.
DJ Celestar to the world.
Oh, Nikapanda ila mvua ikunyesha.
Akituahidia kitu baba ameahidi na ujasiri. Hata yoyo. Ninamuita Bwana wa amani, ninamuita mfalme wa amani Bwana. Ndio maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani, uwezo gani unaompinga Yesu? Uwezo gani, uwezo gani, uwezo gani?
Umesema baba, sitaona aibu, aibu. baba, ya shetani utaharibu, haribu. So nasema baba, kwangu uko karibu, karibu. Jioneshe baba, na jina lako libaki juu, baki juu. Wacha wacheki, wacha wacheki, jioneshe na mimi. Wacha wacheki, wacha wacheki, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo yo, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo yo, jioneshe na mimi. Ata kabla kuingia kwa hii dunia, nitumie monyoni. Uliniwazia, ukanipangia, ata siku za usoni. So sina ujanja mimi, sina ujuzi mimi, sina ujanja mimi, jioneshe na mimi. Wanna try kuniweka lo 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 lo, lakini ai 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 ai, baba na ku no 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 no. So naomba, naomba, jioneshe na mimi, ndio wacheki, hey, hey, mbona mina kwa mimi. Wacha wacheki, wacha wacheki, jioneshe na mimi. Wacha wacheki, wacha wacheki, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo, jioneshe na mimi.
Ni mbali, nimetoka, tena ni ajabu kwa hai, mana ningesha kufaga. Ni mengi, nimeona, tena ya kuvunja moyo, labda ningesha mwacha Mungu. O kama ni misongo ya mawazo magonjwa ma, nimepitia, ninazoea. Maumivu ya kudhara uliwa umasikini, kila siku inajipa moyo. Ipo siku yangu tu, ipo siku. Ipo siku yangu tu, na mimi
baki.
Ipo siku yangu tu, ipo siku. Ipo siku yangu tu, na mimi
baki.
Na mimi bariki we, ani bariki we, na mimi bariki we.
Charles Barra on the big job. Nimetoka East Most Beloved. Ni neema inatosha, ikiimba ni shuhuda minatoa eh eh. Ni neema inatosha. L-O-V-E-Y-O-U. God inanibamba every night and day, cause you they make me to feel alright. Bang bang, wacha ni kuambie brale, uyu God misiwezi msare. Akinita minaran kama mkale, najua ana come to someday. Vile unaona minangara kama jua, nineema inatosha. Kuwe na ukame ama kuwe na mvua, nineema inatosha. Yeah, whoa, yeah, nineema inatosha. Yeah, whoa, yeah, nineema inatosha.
Izi madinga, Range Rover bima, ni kwa neema amenipa. Leo wenda una, kesho watafuta, na kwa neema itafika. Usife moyo ngangana, Mungu wetu ndiyo tena, amen. Magoti piga sana na ukimuomba Mungu, amen. L-O-V-E-Y-O-U. God inanibamba every night and day, cause you they make me to feel alright.
Vile unaona minangara kama jua, nineema inatosha. Kuwe na ukame ama kuwe na mvua, nineema inatosha.
Me water, say water, talking with no fire.
Nineema inatosha.
Plus
maskini na tajiriana, bena, bena. Dumana mina, deka. Niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta. Kwangu wana, bena. Maskini na tajiriana, bena, bena. Dumana mina, deka. Niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta. Imi nisiana neta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mfuwa ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha, imi nisiana neta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta
mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha. Asifu ya mvua imemnyea, na msifu juu amenitenda.
Majabu, majabu.
Hata wewe ukimkutia, najua atakutendea.
wengine takatifu. Jua likiwa kali na wawakia wote, wengine tanda tanda, wengine waminifu. Mvua ikinyesha inaonyesha wote.
Penda, maskini na tajiri ana penda, penda, ndo maana mimi na eka.
Niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta.
Mungu wangu ana penda, maskini na tajiri ana penda, penda, ndo maana mimi na eka.
Niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta.
Mungu wangu ana penda, 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 na sando maana mimi na deka, deka, deka. Mungu wangu ana penda, deka, penda, deka. Anani penda na deka.
Mungu wangu ana penda, 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 na sando maana mimi na deka, deka, deka. Mungu wangu ana penda, deka, penda, deka. Anani penda na deka.
Mwitana come through. Mwana na msifu, maombi ya najibu.
Penda, kuna wenye dhambi, wengine takatifu. Jua likiwa kali na wawakia wote, wengine tanda tanda, wengine waminifu. Mvua ikinyesha inawanyeshea wote.
Kuna wenye dhambi, wengine takatifu. Jua likiwa kali na wawakia wote, wengine tanda tanda, wengine waminifu. Mvua ikinyesha inawanyeshea wote.
Penda, maskini na tajiri ana penda, penda.
The other day nilipatana na Satan nikielekea ibada. Akadai raf, mbona unakazana? Hizi baraka zako zimekasana. I'm like bla 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 bla. Skiza, I trust Jesus ananilinda. Ataniki la 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 la. J-Fam in 3, 2, 1, go!
Praise God, everybody burn down corruption. Praise God, and everybody burn down abortion. Praise God, and everybody burn panication. Praise God, and everybody dash away upon them. Praise God, get a youth a dose marijuana. Praise God, and every man a zip up your toes. Praise God, everybody burn down corruption. Praise God, abortion and burn panication.
Eti makale, ukaniondolea kuzama kwa yale. Kucha na chaba, kukutangale. Ukaniona kaniita mwanawe.
Ami so na no nchambadami. Uji ya napines and motis apalami. Kwati na mi, hot and soul ina halami. That's why the devil is shit and afraid of me.
Ami so na no nchambadami. The goodness of halami. Christ in my enemy. And the shit and the enemy.
makosa ya dunia wangu ni kama yameandikwa, yaliyokuwa faida na yahesabu kama hasara. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Nimehesabiwa haki kwa damu yake mtetezi, jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Sikiliza dunia,
tumeuona mkono wake Bwana.
Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda.
Ni kweli we muweza.
Ulitaka vitu vikawa, neno tulatosha.
Ukisema umetenda.
Watumishi wako umewapa yote waombayo,
ikiwa umependezwa.
Uamualo hakuna wakulipinga, hakika we ni Mungu
wa vyote.
Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda
Jehova.
Hakika tumeona,
kwetu ni kitu,
kwetu ni nyini ndugu,
leo na kesho.
Harusi maua ngari ngari wanapendeza,
leo ni furaha, shangwe na furaha.
Harusi maua tabasamu suti na shela,
wacha tufurahi, sote tufurahi.
Fiti, fiti, fiti,
haikuwara kisi
my baby,
leo hii
na hapa tulipo,
ndio siku yetu
ipo
muhimu ya harusi.
Fiti, fiti, baby,
haikuwa rahisi tufike
my love,
leo hii
na hapa tulipo,
ndio siku yetu
ipo
muhimu ya harusi.
Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja.
Sweetie, sweetie, sweetie,
haikuwa rahisi tufike
my baby
leo hii.
Wanda
na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey,
tumewabariki
na Mwenyezi Maulana atatubariki tukazae na tule hey, hey.
Watoto wazuri,
sweet, sweet, sweet.
Haikuwa rahisi tufike
baby
leo hii siku yetu
ipo
kumsimu ya kazi.
Oh, zali me fia moka no na yesale ma se eyo zali.
Maisha yangu ni wewe
kabisa,
baba ni wewe, uzima wangu ni wewe yawe. Hata kama sina pesa, hata kama sina mali, hata kama sina, kwa mapenzi najua utatenda,
utatenda baba.
Maisha yangu ni wewe,
sifu kabisa,
baba ni wewe,
siku na mchana
wangu ni wewe
yawe. Asante sana.
Yondo biki sangolongo langa lapasi. Ozali nzambe ya bolingo, ozali nzambe ya boboto, ozali nzambe yo biki saka, yo biki sa biki sa. Ozali nzambe ya bolingo, ozali nzambe ya boboto, ozali nzambe. Yondo biki sangolongo langa lapasi. Ozali nzambe ya bolingo, ozali nzambe ya boboto, ozali nzambe yo biki saka. Hey, ozali.
You need